Matayo umutwe wa 28. Isabato ishize ku cyumweru ari wo munsi wa mbere, Mariya w'i Magadara na Mariya wundi baza mu museke kureba imva. Ako kanya haba umutingito w'isi ukomeye, umumarayika wa Nyagasani amanuka mu ijuru araza yigizayo rya buye aryicaraho. Yarabagiranaga nk'umurabyo n'imyambaro ye yeragade. Abarinzi bamurabutswe bagira ubwoba bwinshi, bahinda umushyitsi bamera nk'abapfuye. Umumarayika abwira abagore ati,
mwitinya, ziko mushaka Yezu mwe bambye ku musaraba, ariko ntari hano, yazutse nk'uko yari yarabivuze. Nimuze mureho yari aryamye. Noneho mwihute mubwire abigishwa be muti, yazutse kandi agiye kubategereza muri Galileya, niho muzamusanga. Ngubwo ubutumwa narimba afitiye.
Bava ku mva bwangu bafite ubwoba buvanze n'ibyishimo byinshi, biruka bajya kumenyesha abigishwa ba Yezu iyo nkuru. Noneho Yezu ahura nabo arababwira ati,
ndabaramutsa.
Baramwegera bamwikubita imbere, bamufata ibirenge baramuramya. Yezu niko kubabwira ati,
mwitinya, mugende mubwire abavandimwe banjye baje muri Galileya, niho bazambonera.
Abagore bakiri mu nzira, bamwe mu basirikare barindaga imva bajya mu mujyi, maze batekerereza abakuru mu batambyi byari byabaye byose. Abo batambyi baterana n'abakuru b'imiryango bajya inama, baha abasirikare amafaranga menshi, barababwira bati,
mujye muvuga ko abigishwa be baje ninjoro bakamwiba musinziriye. Umutegetsi naramuka bimenye, tuzamugusha neza dutume mudakurikiranwa.
Abarinzi bamaze gushyikira amafaranga, bagenza uko babwirijwe. Nuko iyo nkuru yamamara mu Bayahudi kugeza na n'ubu. Nuko abo bigishwa 11 bajya muri Galileya ku musozi Yezu yari yarabarangiye ngo bamubone. Baramuramya, ariko bamwe barashidikanya. Yezu arabegera arababwira ati,
nahawe ubushobozi kuri byose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimugende muhindura mu mahanga yose babigishwa banjye, mubabatize mu izina rya Data n'Umwana we na Mwuka Muziranenge, mubigishe gukurikiza ibyo nabategetse byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi.